Sababu niko na wewe, sababu nisha sema na kupenda na tuachani. Sababu unanielewa, ndo inafanya wananichukia hivyo. Walo shindo kupenda na kustilena, leo wanatuonea wivu wa nini? Na hata mia nikiletu na shukuru, gali dania tukila uja kufuru. Your smile, hata kwa giza naona nuru. Hey, you are so special, my love. Na hata mia nikiletu na shukuru, gali dania tukila uja kufuru. Your smile, hata kwa giza naona nuru. You are so special, my love. Minajua you already know, tunacho share ni zaidi ya do. Wakikudanganya wesema no, tunaminyana, tunapendana, my love. Ukimgusa hapa unasikia, ukinshika hapa unasikia, unavyo ni bembeleza unasikia, na tukicheza cheza unasikia, ukinigusa kinishika shika unavyo ni bembeleza ukicheza cheza. Tufunge jua minawe tungae dunia nzima mailiki. Nipe utama peremende, sita kwa sita na vyo pita mgunyuma. You drive me crazy senje, nina vyo pita upepo na zima mshuma. Unawika utama tende, sasa ni kuwache kwa nini? Hauja nikose ya mimi, na kupenda na kuwamini. Wendo mimi tuliumbwa tufanane. Na hata mia nikiletu na shukuru, gali dania tukila uja kufuru. Your smile, hata kwa giza naona nuru. Hey, you are so special, my love. Na hata mia nikiletu na shukuru, gali dania tukila uja kufuru. Your smile, hata kwa giza naona nuru. You are so special, my love. Minajua you already know, tunacho share ni zaidi ya do. Wakikudanganya wesema no, tunaminyana, tunapendana, my love. Ukimgusa hapa unasikia, ukinshika hapa unasikia, unavyo ni bembeleza unasikia, na tukicheza cheza unasikia, ukinigusa hapa ukinishika shika unavyo ni bembeleza ukicheza cheza. Madini classic, yeah.